ngelephi bonakelephi sandwa sami bonakelephi kuluma nawe dali wami sicale kahle lendzaba umjabulisa unganelisa sicale kahle lendzaba ngiyekele uhambe khale tsemeni wami angilala.